remember that. 2007
final. Kontwaliriza mulugezigeze byo byekoza pola pola mbangonderera mama ngonderera mana kontwaliriza mulugezigeze byo byekoza pola pola mbangonderera
ndabikidde bulungi ekiro kino sikulimba nsimya osaze obuwero kine ntambula omutima gwange guwedde iyo musayi gwange okuwadde okulaba gw'omumyufu newe kabaka yenje nsibawo sente tokasangamuomu adde ntiisa ekiro kino buli kyonywa n'ekyolyako ne bakwana obo bw'oba olina nabo bagatte ate bw'oba ogenda ne bwe muba bataano nze njabbatwala nti mpulira nsimbi ensibya kuwana kuno kupoloota
ngonderera mwana kontwaliriza mulugezigeze byo byewekoza mpola mpola mba ngonderera mama ngenderera mwana kontwaliriza mulugezigeze byo byewekoza mpola mpola mba ngonderera
singamba denga tozo uli chenjagala nze nalirabye oba nga ndikalega okunyambala mba nyumirwa nnyo ne bwe bannemesa nze nkiraba nti onyirira nnyo nga ne bwomenyeka mu ndongo bakufiringa kati kyenkusaba omutima gwange ogukwateko ate ne bwe bampeta aga katunda njikuwerawo n'olwekyo ababalokezi tinabo abagoberezi nkugambya abalindirizi ti bonna basemba nakyo kuluno
mama ngenderera mwana kontwaliriza mulugezigezi ebyo byewekoza mpola mpola mba ngonderera mama ngenderera mwana kontwaliriza mulugezigezi ebyo byewekoza mpola mpola mba ngonderera
sawa katonda kumpe buli kiro nerenga naawe obudigu tumuyenga naawe eriyoni inabe naawe alright sawa katonda kumpe buli kiro nerenga naawe obudigu tumuyenga naawe eriyoni tulinabe fembi
mama ngenderera mwana kontwaliriza mulugezigezi ebyo byewekoza mpola mpola mba ngonderera mama ngenderera mwana kontwaliriza mulugezigezi ebyo byewekoza mpola mpola mba ngonderera
Everlasting Life Wire Records. Well, this is Bear, remember that. See? Washington. Boom! It's
Ndabikidde bulungi ekiro kino sikulimba nsimya osaze obuwero kine ntambula omutima gwange
n'olwekyo ababalokezi tinabo abagoberezi nkugambya abalindirizi ti bonna basemba nakyo kuluno
mama ngenderera mwana kontwaliriza mulugezigezi ebyo byewekoza mpola mpola mba ngonderera mama ngenderera mwana kontwaliriza mulugezigezi ebyo byewekoza